Ungakhuluma ngoba ungazi lutho, wena ungangihleka ngoba ungazi lutho, wena ungangihleka ngoba ungazi lutho. Ungakhuluma ngoba ungazi lutho, ubaba wami naye useletwe ekhaya, angazi enze njani mfana. Ubaba wami naye uhlala yedwa ekhaya, angazi enze njani mfana. Umama omncane naye wahamba yecawa usizile likhaya, umama omncane naye wahamba nezingane alekela usizile. Umama omncane naye wahamba yecawa usizile likhaya, ngenxa yosizi ngelanje, naye ngenxa yosizi ngelanje, naye ngenxa yosizi ngelanje, naye ngenxa yosizi ngelanje. Kusho ukuthi yozwakala ngephuma mhla kufika lolu suku lokugcina, kusho ukuthi yozwakala ngephuma ululo makhelwane ekhaya lethu, kusho ukuthi bayozwa ngephuma mhla kufike lolu suku. Ungakhuluma ngoba ungazi lutho, wena ungangihleka ngoba ungazi lutho, wena ungangihleka ngoba ungazi lutho. Ungakhuluma ngoba ungazi lutho, ubaba wami naye useletwe ekhaya, angazi enze njani mfana. Ubaba wami naye uhlala yedwa ekhaya, angazi enze njani mfana. Umama omncane naye wahamba yecawa usizile likhaya, umama omncane naye wahamba nezingane alekela usizile.